Kitongole chikola amno gule bigezo bya kamalizo echa Uganda National Examinations Board. Chongezayo enteka teka eyo kuandisa abayizi abagenda tule bigezo bya kamalizo ebyekibiina ekyomusanvu siniya eyokunana siniya eyomukaaga nga bino bikakasiddwa Executive Director w'ekitongole kya UNEB Dan Odong nga bino abirangiridde n'agamba nti enkyukakyuka eno bongezaayo okuva nga 3 mulimu omwezi ogwokutaano omwaka guno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Ategeezezza nti okwongezaayo kuno kigenderedde zi senta empya ezaakaggulwawo abayizi mwe bagenda okutuulira ebigezo byabwe byakamalirizo okweteekateeka obulungi.
We have recently concluded the validation of a number of new schools that had applied to be recognized as new examination centers, but also schools that had applied to have their capacities assigned to them expanded. And that exercise has just concluded, and therefore we are announcing the extension of registration period from 31st of May, the normal registration, from 31st of May to 30th of June. And this applies to all schools, whether they are old or the new schools.